And yeah, sometimes it never ceases to amaze me. I'm amazed with my damn self, maybe. You die una swaga, you don't even know who Maze is. That's lame, B, by the line, crazy. I used to be that, even way false, TLG, A, B, C. Don't ever F with me, for unleash alphabetical slaughter A to Z. I'm on a high level now, bado si ya moka. I'm killing this rap game now, bado si ya toka. He need flow too, bado si ya foka. And I ain't reached the damn target, nigga, bado si ya focus.
Mtaani sima King Kong, baga watoto wana sing songs. Ukitucheki tuko simple, where are my people?
PDMC, wa Korea unita Jumong. Hasira zinafanya sura kuonekana Yutong. Hatubebwi na tuna move on. Kupata au kukosa yote heri, man, who knows. Wasanii chuki kibao, wakilalamika kwamba mina watusi kivyao. Sina mkuki wala ngao, ila bado na wasumbua kama Musa mbele nuksi za Farao. Hamwelewi napoambiwa stay true. Mwache jiga, mwache 50, hii na mana stay you. Nimekuja kuza sura tu, shameful. Na ntazinunua zote ta kama ni bae you.
Nisha weka nakala kwa street sun. Kichora maisha siweki kala kwa picha. Fanya kiwa kika upeleke sala kwa misa. Wombe Jesus arudi kabla sijafika. I got the dough for the beats, they stay banging son. Hoping the vocals on streets to stop slanging son. See my game nuts, ever since I manned up. This new generation gangsta rapper stayed feminine. Mitikasi wima, weka mitikati na biki na karatasi. Nyunde mika kati mipya. Yep, you know that boy kwenye beat kazi paka street cut. Yo, weka speaker cut skiza.
Sige mokaton, many King Kongs in a swing flow. Capoto Rico na reggaeton. What is born? Nachapa hawa rappers waliyeka ringtone. Nanyonga my MC kama Richla. Flow iko tight kama Bikra. Kila human nature zangu mwanaume halisi na focus kwa focus ya kibla. Zitre try 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 diyo bifo. Hujan disi jidizi husifiki na pipo. Kivipi nilipo sishiki mishiko. Shabiki wako ana uzuni mana natangaza vipo.
If you don't know, now you know. Sija moka tone ni rigo. Mikono mibaya, mikono michafu. Nani ya 18 cheza rafu. Ask nobody, watatona kwa mbali. Situna sakamani yo. Wewe uza sura, situna uza hit song. Hivyo ndivyo ilivyo. Na mtaani sima King Kong, baga watoto wana sing songs. Ukitucheki tuko simple. Wora my people.